cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd marna soo noqday madaxweynaha maamulka la baxay Puntland ayaa sheegay in Soomaaliya lagu wado kala qaybin xoogan ayna ku howlan yihiin dowlado reer galbeed ah iyo kuwa carab ah. Wuxuu si gaar ah u carabaabay dalka Ingiriiska oo uu sheegay in xooggiisa isugu geynayo sidii loo kala qaybin lahaa Soomaaliya loogana dhigi lahaa gobollo mid waliba dowlad madax bannaan ka jirto. Wuxuu intaa ku daray intaasi ay socoto xilli Soomaalida dhexdeeda ay kala tagsan tahay, isla markaana la kala qobqobay dadkii wada dhashay, isagoo dhinaca kale sheegay in aad loo boobiyo khayraadka dalka gaar ahaan badda, oo wuxuu sheegay in sanadkiiba xeebaha Soomaaliya maraan in ka badan 30,000 oo markab.
Marka Soomaaliya hadda wadanka waa u jeedaan hadda yani aad baa yani is very critical time Soomaaliya marayso. Ma qariya hadda dadka aad wa shaqeynaya Soomaaliya dhibteeda Ingiriiska kamida, and they did yani Soomaaliya meesha ay joogto Soomaaliya inag maanta NFD jirto, in ay jirto Western Soomaaliya, Soomaali galbeed jirto, in uu jiro maxaa la yiraahdaa British Somaliland, yani Soomaaliya kala qobkeedii hore xataa iyo kala goynteedii waxaa ka shaqeeyay waxay ahaayeen Ingiriis. Adduunka siyaasadda dib u soo Ingiriis dhiginin adduunka maba ka jiraba. Marka waxaan ka hadlayaa Bowers badan baa ka shaqeeyay maanta Soomaaliya dhibteeda, kaliya ma wadamo carabeed baa ka mid ah, laakiin there are so many. Marka wadankii oo saas yani loo boobayo oo loo dhibaateen, and the reason is because Somalia is very important strategic location, kedo very important, yeah, we have the longest coast in Africa, but xeebtina waxaa mara at any given year more than 30,000 ships.
Dowladaha shisheeyaha ayaa mar waliba ku howlan sidii ay u kala qaybin lahaayeen mujtamaca Soomaaliyeed, iyagoo dhinaca kale boob iyo barakicin ku haya dalka Soomaaliya, waxaana arrimahaasi u kaashanayaan maamul goboleedyo iyaga ka dhisay dalka, kuwaasoo fulinaya danaha dowladahaasi shisheeye.